Nikipata cash na kwa fresh kama cucumber, nikiwa na dash na kwa mjeshi bila fungwamba. Kwenda resio ni case Mr. Kubanda, ya kijiset sikuwe pesh na eka juu chanda. So mtu kila mtu ila ni mtu wa watu, mtu shabu kutu na ni mtu mbabu. So mtu kabu yu mtu ana utu na love, lakini so mtu kila mtu na so mpu mbabu.
Nikosikia biti tu nkatamani mfanye verse, nka mcheki ngosha kanambia Simba mbona freshi. Upesu pesi nkandika ni made kesi, na sasa ngoma kitani menuka kama kinesi. I started young kaba sijaitwa Chibudenga, enzizo naitwa Domo Squeezy at lips denda. Fresh baba tifo manite baba nilani, nasikia naitwa baba Duli kuna mama Mzuka ukipanda ukate viuno kama vanga, kwa biti ya kubanda inobakwa na muza karanga. Ukinchukia sikosi ela, hivo kwangu sio kesi, kunkopea na Cinderella haiwezi kuwa freshi. Simba toka mbuga Tandale, naona swala wana force tuwe sale sale. Viuno vidogo wanataka pensa pepe kale, swali taka kiti ni mapadi kitanda wakalale.
Fresh, fresh, fresh.
Wambie mjini shule wasitamani, yote vimelipiwa. Kama ukipenda vya bure, leta sahani, utapakuliwa. Kipoku kuendesha gari fresh, kwenda kwa miguu Zanzibari fresh, kwa bunge kucheza kamari fresh, masela kula ganja na askari fresh.
Silver fox kama bada boa wandipa, naitwa boss na naboka babangida. Fresh off the boat, niko Zanzibar, na smeka rafun kwa na kandiba.
Kandiba!
Fresh kama pipi ya mint, pipi ya bint, pipi ile pipi ya lift. Pia please, I wish I pia through your police. Iko weird as a gear, na kazuya release.
Wambie mjini shule, wasitamani, yote vimelipiwa. Kama ukipenda vya bure, leta sahani, utapakuliwa. Baresa kuokota siso, fresh. Kula chapati kwa kijiko fresh, Rihanna kuimba mdundiko fresh, Anko Magu kwenda disco fresh.
Wana hila kuapa kutoka jasho pasi na mbio, au hila papa ya kwamba wezi paka tadio. Wajweke fresh fresh kabla hii fresh eja ajus. Cash cash nafanya boss lady asake mabuz, astake makuz sale pekia kia pato tattoos. Tupo fresh tumekuwa spizi, so watu wa moji kwa tu na kesi kiwa manyunya mvo kwa siafu ni mafuriko. Fresh,
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 fresh.
Yeah, ati ni fresh kubanda no bana pua, au kwenye miko ya hip hop atakuwa amezingua.